len sen wa kul tengeten daw 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 dawal bul fale assalamu alaikum chinen man ñu ci jaar wax lenen essai de courir.